Wendo kitumbua, wendo sambosa. Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa. Wendo mwisho areli, kwako nimweka nukta. Walo kwambia nala Zuchu siyo kweyo na Zusha.
Wano kavikao sisi kutuchaji, wapekole yao wana tuanga maji. Na ungeze bidi kwenye urokaji, tukoteni jibi penzi fulu chaji.
Fanya wainama kwa inuka, kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama kwa inuka, kiku kinyanywe kisha kanuka. Miko chana na weo aki chitaki 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 mi. Kuachana na wewe chitaki 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 mi. Mchana nikupe tango siku ndizi swadata. Tuanze fanya mambo kabla umeme wajakata. Mapenzi mweze kiwango na umejalio talanta. Na unanijua kwa jambo atoki mtu kwa Mkapa. Yeah. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha, kamoyo ti ti ti, nimeozaje sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha, kamoyo ti ti ti, na kuachaje sasa.
Wanaoka vikao sisi kutuchaji, wapekole yao wanatwanga maji. Na ungeze bidi kwenye urokaji, tukoteni jibi penzi fulu chaji.
Basi fanya wainama kwa inuka, kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama kwa inuka, kiku kinyanywe kisha kanuka. Miko chana na weo aki chitaki 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 mi. Kwa chana na wewe chitaki 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 mi.
Slicer.